Crossing and the Cup and Production. Uganda Beat Center Town, man. Kano kayimbira mulongo wange, omulungi wange, akayimba kako. Kano kayimbira mulongo wange, omulungi wange, kana kayimba kako. Kano kayimbira mulongo wange, omulungi wange, akayimba kako. Nabangonde sewo, yeah. Nyimbira mulongo wango, muluti wanga kana kayimba kako. Kano kayimbira mulongo wange, omuluti wange akayimba kako. Kano kayimbira mulongo wango, muluti wanga kana kayimba kako. Kano kayimbira mulongo wange, omuluti wange akayimba kako. Nafuna, nafuna na mala, yegwe wangi mge. Kati kusaba minyagala, mukwano tovanga mudalenge. Kusaba minyagala, na wabyo yagala, tosulira mwezo mge. Nyimbira mulongo wango, muluti wanga, kana kayimba kako. Kano kayimbira mulongo wange, o muluti wange, akayimba kako. Kano kayimbira mulongo wango, kano kayimbira mulongo wange, omulungi wange, akayimba kako.